Wo mama lapho ngikutshele basuke bethathe izimba zami. Wo mama lapho ngikutshele basuke bethathe izimba zami. Labo mama lapho ngikuseke basuke bethole izimba zami. Labo mama lapho ngikukhokhe basuke bethathe izimba zami. Labo mama lapho ngikuseke basuke bethole izimba zami. Wo mzila besha abantu bakule ndawo. Yaza abantu bakule ndawo uqaphela mndani ngobufika nje. Mina ngizile besha abantu bakule ndawo. Yaza abantu bakule ndawo uqaphela mndani ngobufika nje. Mina ngizile besha abantu bakule ndawo. Yaza abantu bengqwayisa uqaphela lona nanona. Mina ngizile besha abantu bakule ndawo. Yaza abantu beshashata uqaphela lona. We mngani mana lapho ngicela nozindaba.
Yena ngikulungatele.
Baqhamuka bethu ngani mana lapho ngicela nozindaba.
Yena ngikulungatele.
Bazofika bethu ngani mana lapho ngicela nozindaba.
Yena
ngikulungatele. We mngani mana lapho ngicela nozindaba.
Yena
ngikulungatele. Mngani mana lapho ngicela nozindaba.
Yena ngikulungatele.
We mngani mana lapho ngicela nozindaba. Mina ngizile bekusha abantu bakule ndawo.
Zile bekusha besha bethu qhatha abantu. Sebe kubambile usuzoxolisela mina.
Yese ngizile bekusha abantu bakule ndawo.
Zile
bekusha abantu bakule ndawo.
Sebe kubambile usuzoxolisela
mina. Yese ngizile bekusha abantu bakule ndawo.
Zile
bekusha abantu bakule ndawo.
Sebe kubambile
usuzoxolisela mina.
Ngikulungatele.
We mngani mana lapho ngicela nozindaba. We mngani mana lapho ngicela nozindaba. Wongzile besha abantu bakule ndawo. Yaza abantu bakule ndawo uqaphela mndani ngobufika nje. Mina ngizile besha abantu bakule ndawo. Yaza abantu bakule ndawo uqaphela mndani ngobufika nje. Mina ngizile besha abantu bakule ndawo. Yaza abantu bengqwayisa uqaphela lona. Mina ngizile besha abantu bakule ndawo.
Zile bekusha.
Yaza abantu beshashata.
Sebe kubambile
usuzoxolisela lona.
Yena ngikulungatele.
We mngani mana lapho ngicela nozindaba.
Yena ngikulungatele.
We mngani mana lapho ngicela nozindaba. Mngani mana lapho ngicela nozindaba. We mngani mana lapho ngicela nozindaba. Mina ngizile bekusha abantu bakule ndawo.
Zile bekusha besha bethu qhatha abantu. Sebe kubambile usuzoxolisela mina.
Yese ngizile bekusha abantu bakule ndawo.
Yeah,
so I'm going to work it out. So I'm going to work it out.